qisada oo kamana hoydo dhaxantee milaa kama harsada oo kamana hoydo dhaxantee walaabay ku habaabay hirka lagu ma hoyda walaabay ku habaabay hirka lagu ma hoyda ogul weey mana horto illa cana ma deeshe ogul weey mana horto ogul weey mana horto illa cana ma deeshe
halatiri war mago nafaka halan haline halatiri war mago nafaka halan haline kuma heshid halisada kaman hadid hawshe kuma heshid halisada kaman hadid hawshe halkay adiga kaatay halkay adiga kaatay lama hadin hadaye halkay adiga kaatay halkay adiga kaatay lama hadin hadaye
ogul weey
adiga talaga wada adiga talaga halkii ahwad tala
adiga talaga